J.O.N. to call
it. Yeah.
You
fuck with the flag.
J.O.N.
Kata musana wan drama ni wache kata funku tu funku tu funku tu pa funku tu funku tu funku tu pa ulwimbo tu panga tu lwanda lama ukamba waikonda mamitie palama utenge unyonke we my tamara isonku mate we kwa talala mahiti ya paka mecha parara ni banyu yeno wasia cheba danganana weekend ni mujuvi ni babaraza TV na kuna nyimbo ya kwa karasa
say ni tushale ni funku tu pa iso fio fio ni funku tu pa barama 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 funku tu pa barama barama barama
Weekend ya fika chili lepo Mapoto ya puela chikwilepo Izingo mazawa mati imbeko Wale makusonda upumule Timuziba sama samba chile Tatiapu pandiyo zisaula Kondo kwila kwila ona bakubabula Imweba ntuzo ntafu za chilamo Umupono na nzeru wa chilamo Notifungo tanta ukuzifuta E-life ili badi uzachucha
Nisei nitushane mbungu tupua Nisei ufio ufio atifungu tufue Barama 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 mbungu tupua Barama 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 mbungu tupua
Pele, yizi kola futa tichenjele Asikana azima iti mbelele Gati wango na maboza tipwelele Nibangati mibale makutia telele Niswa manji yankala nyaka pelele Peta kwila bangu funa cheti telele Bela wachiona lelo wanga telele Mwachilamu kaleza voti jamika Baba basi bale mafuma yanika Kungo pakinga kumbali na kutantama Bela tale mafopisha na notawana
Nise nitushale mpungu tupua Niso vio vio atifungu tufue Barama barama
Why?